Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farasina foli. Animu minyo kontoro keneka atenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye obena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli lamɛnnikɛla wa an ka foli baw ye. Farafina foli kɛnɛ a sigira nin wagati nin na aw kulo b'aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Farafina foli ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko kɛnɛ ye, kɛnɛ min kan an b'a ese ka an fɛnɛ seko na an damayira ya seko ni dɔnko la. O de hukumu la an bɛ sɔrɔ an ka site kan www.voabambara.com. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ Facebook kan VOA Bambara, walima FM Bamako 102. N'i bɛ Tombouctou o ye 106.1 FM. N'i bɛ Gao o ye 90.3 FM ye. Aw ka kɛnɛ a sigira nin wagati nin na an ka foli special o b'an ka fans club ni ale ɲɛmɔgɔba duniɲa kɔnɔ o ye Musa Alpha Traore excellence l'homme qui est né pour gouverner l'enfant de Senu Amba Fima Gap. N'i y'a mɛn Musa jama de fɛnɛ b'a fɔ, o de la an tɛ ɲina sini ani mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'u bɛɛ ye. Président kɔrɔw Balamusa Keita, Yoruba Laji ani an ka mɔgɔkɔrɔba minnu fɛnɛ b'a la, Kayi Kamara, Modibo Gwanege Kulibali Bitɔn an ka foli b'i ye. Alasan ani ka fara le grand super Momo de Sirakoro Mijetana an ka foli b'aw bɛɛ ye. Farafina foli bi a denfaya o kɛnɛ o bɛ laminikɛlaw bolo. Surtout ni bɛnna araba fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana Mali ka san 60 o seli ye ɲɛnamayali la. O de la an bɛna foli duman caman di aw ma. An tɛna ni jɛni kuma caman wɛrɛ, an bɛ kɛnɛ sigi ka kɛnɛ di nin wagatinin na Ibawan ale ni Wantan Clan mɔgɔw ma. U ye dɔnkili kura mun da ko La Paix au Mali, Peace in Mali, Ibawan, Wantan Clan. Let's go guys. farafinafoli a bɛ senna hali bi aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na ka bi Washington DC. An ka foli bɛ nin wagatinin na an lamɛnnikɛlaw ye Umar Jalo Baru ni ale ye seko ni dɔnko ŋanaye Lafiyabugu terminus la. Pancho ale n'a ka gɛrɛn mɔgɔw an ka foli b'u ye ani ka fara n yɛrɛ dɔgɔninw ka Yusuf and Sax an ka foli b'a ye. Monsieur Batijani an ka foli b'ale fɛnɛ ye. O kɔfɛ an bɛ Aliou ni Franja ye ni ale ye FEDAMA mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye an b'ale fɛnɛ fo. An bɛ Institut National des Arts an ka foli bɛ ye. Conservatoire Bala Fasege an ka foli b'olu mɔgɔw fɛnɛ ye. Musée National an b'olu fɛnɛ fo. Zoo an ka foli b'olu ye. Ani an bɛ Aida fɛnɛ fo ni ale ye Directrice du Bureau Malien des Droits d'Auteur an b'a fo kosɛbɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔlisen ye. An bɛ Fakoli Kuruma ale ka fɔlisen la a bɛ fɔ min ma ko Fadenju. Let's go na Guinée.
I'm feeling it, buddy.
Fakoli kuruma ale ka foli sen a fɔ mun ma ko faden jugu. Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati nin na n terikɛ n terimuso an ka foli bi ye. N'a sɔrɔ i bɛ kan ka lamɛn walima k'an filɛ Facebook kan an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka foli bɛ o la a b'a se an bɛ Bankoni Adama Jara an ka foli b'ale fana ye. Mopti Dra ale fana ye artiste ba ye ani ka fara Sheikh Jombana ninnu bɛɛ b'an ka fans club la an ka foli b'u ye. Sisan an bɛna sɔn jumɛn lamɛn. We are so many academy sisan kosebe kosebe. Master KG featuring Masembo, Jury Shalem. Let's go, guys.
Jerusalem, Ikayalami. Jerusalem, Ikayalami.
ya chile no jie kona bi ku coronavirusi. Kera sababu ye, ka cheo ni muso ma milion fla, unu befura keli buluma, ka sabu ke ni mbana inye. Mbalma ke, mbalma muso. Wala sa, ikase ki yara tanga bana ima, nika ma were tanga. Fiki janto wali ya ula, no dobe se kake tike koli ye kile kona shien saba, kase shien nani ma. Na ubi soko soko, wali ma na ubi tusu, aya ujija aka unongon kuru. Aka ke sababu ye, ka ni were ukisi. Jama jere yora fan ufa, konyo yoro, denguri yoro, alisa ya yoro. Kafara misiri kona na unisuku kona ire kanke bana imbeseka soro yoro mina aya ujanto dokotoro ukakumakana ne imbeseka e kisi kane kisi ana jeka mawere kisi koronavirusi bana kisema
amboroka maser keji ani featuring na masembo ukadongili ya ufuma Jerusalem ukumu kona la angafuli beni watini na ankanumbani angatomu obe ambafuwa yanaka fo frafina foli ni oya ukakele mandili Mume lase araba ou araba, mouli bo dambele fe, o de bese nani watini na, anga foli anita mni ubawe. Yasaka kuna foli nde odama, Jerusalem kula, amba wira la kafo, master keji alitro ere ere ko tizanin, le pompo, abe bo Afrique du Sud, abe don lisuga mke, do kwa ma Afropop, do kwa ku elektro. Sisa amete meni anga hip parade o seksyon yi, tongili mnini ajara mwowe, nou koko anga torajyo. Ode la, sisa ni watini na, Kene obeye le cheval blanc de l'Afrique et du monde. Salif Keita, Bahraye, Sound from M-A-L-I, Mali, Mariam Gawa, Ini Denkurani, Kawawulika ou Yubanda.
naka madogo malikura au naka madogo jnyana naka madogo malikura yo au naka nte dogo jnyana Washington konona na yano au naka madogo jnyana naka mani duga jabi ushigile mfile au naka madogo jnyana de naka madogo kayatu yo au naka madogo jnyana naka madogo mariamu yo au naka madogo jnyana naka madogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi wauna kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Salif Keita alika ni foli senko fe anga foli ntanumbe anka nmaobe ambe Jacqueline Traore anga foli bale ambe foli klasi John Fenemani watina Jacob Amidou Keita kabididini anga foli be alefeneye sisa ambe temeni anga foli sen ambe ta la gine ambe Kennedy ambalmumso tene jawarama alika foli sen abe fomumako Bereya let's go la gine
Waleya munu mbe seka mali jamana deme bi kakanyetaka sabati kuma nyugonya yudoi. Ode kama amba fwa jemukan la melindu. Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la. Sibiri wo sibiri nige nyeta ani wulon vla kase nige nyeta ani sekima. Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Turukala Kime Anifla Sanfe Bamako Anala Menina. VOA, Afrique.
Ambolo katene jawara de gafolisien la mabufomu mako baria. Wakasinina aliba ankili tigijona anga France Club President Mbe Lagini ni uwe Shokumar Kabaye anga folibaye. Ambe foli la fse fene amala production fene ma imali konuna la. Wala sa alibi ambe temeni anga France Club ante singa ante nina ambu fo kosebe munu me mali la ni mali koka ambe temena nga fene section it paralie nyaka sako aleka polisye ni uye interpretation azala kafe new let's go guys nyaka sako song from MALI Mali et la Guinée on y va ensemble. Foli duma ya ambe tunga kibari ya duma fene fifinye fe ule la music ba ya raka fo dan chek jamana uni nyonche halibi ambe to la gine ambe jeli kaba bintu aleka foli sen ya befo mwa ko a falling ambe temenewe let's go guys. Excellence Moussa Alpha Traoré, l'homme qui est né pour gouverner en Bafima Bega, Nika Djamokoulbe. Asera no Watinina, Anglican pour Baile Menko Kebamanakaï. B. Ayemous Roko di Auma, Freni, Chef Martiro.
Walandaye, au balma muso kumbaku kuture fe, ka angle kaye le makake bamana kanye farafina foli wakati kono.
Hello, Kumba.
Ini kle modibo.
Hello, everyone.
Au bening kle.
The world of a day.
Bi walandaye.
Period. P-E-R-I-O-D.
Wakati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadine kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyene maya wakati dumambaye.
The students have 8 periods during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
Abe wakati jambo anka duma nyoronyeke.
I don't want to talk. Period.
Netefeka kuma abana peu.
You put a period at the end of a sentence.
Ibe tomike kuma se labana.
She got her period at an early age.
Aye akal ladae jona. Nye walanda flana damnetoy.
Hello, Kumba.
Inikli modibo.
Hello, everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walandae.
Value. V A L U E.
Ka badon ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Netefe. Ka ilame. Nebe eka wakati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga badedo ni yirali minaula.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto. Utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa bado ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
ambe kele wakati be ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye ambe segin kataka ima Modibo.
Wakaru drawodi metta ci lay ka boy podrom namba mako dogo ebe mani frafina ani dunia otwera jojo soro tudi itso dewa afrika la sande fm bomako kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka danyega meduru katabla nyega meduru ani sanga bisabala abe tro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga fawore ni duma de dali ah ambomala
Farafina fuli awe reba don ibsega farafina yala visa kotala ni wakati ni na amba nkuda kwa di warka amena ntege di ni wakati na Serge Benoma alika folisi ya bufomu mako Quint Bala. Let's go!
Hey, 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 hey Fati Kante ka bo Mali n sigilen bɛ Bakɔjikɔrɔ ni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni I yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna ladala kɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa kelen ka taa se kaɲa fila ma ni y'o jɛ sigibi ka kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati kelen fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala kɛmɛ ani fila kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye nin arajo ye ne bɛ nin namɛn wa a ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn ni I banna I yɛrɛ la I bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka arajo lamɛnta kɔni ye amerikanw ka nɛgɛjuru sira ye
Ne te kei wele a zemblan.
Mwana pou mega temna de ko.
Zemblan. Ebe kaja din doa.
Ja.
Kaja din sa dini. Fa che kain tan. Fa be kofe kare gono.
Fugo ko ba doa.
Ao. Le a e piscine na vi. Che mali actualite re gara piscine ye sison.
Paske finten le be. Ko kurante gara le sebe numero bifana.
Men ou ma publicite ke tele la. Ka mogo do ou la bo tele la. Ou luka fo tele la. Ko kurante ke insira adana. Publicite la we moun fom mogo e. Ou ma fo le ko doka beka dobi ka sarzi la. Ni mogo te sokono ka ventilo faka. Ni mogo te. Minanyana ma te frigo kono. Na sumara ka baka frigo faka. Ou ma fo ko kurante ke be dabla. O men alibi abe ka jou. Ja publicité en kekun ye kan blog le a benala je
on avait pour mole la e baro mi ka courant ga parce que orange ni malitel ha
we
chugumna ni energy fana kete ndo ka ke sisa EDM ani atoka di ADM ADM fana boss la ulu fana ka courant ba damana a ben ala ni kira ti ka competition do
ne ku klina koroshi mala ni mali retard la wallahi congrance bali alero parce que il y a clip
mais ni congrance gara GFM la o ko be jam roi mo be giro ka ali e ya I be ga mo be ga gira mo congrance le ka o ma vote le amen vanden ve parce que c'est le nécessaire
jamble jamble
nécessaire
e ba ro ne be ko I ka kuma ni a clip jigi mina jamble imagine Malitel bena wakati mina. Mo malitel pisi kwe wabi sabali.
Ayi wabi olong la.
Awo, paske ola do kokseru kumba asan. Takla ka afere. Uluba afere wabi saba. Kokseru beta asan w. Ka afere wabi wolong vla wajule.
Uluka, ulu, oye dugu jme.
Mala ya.
Kokser.
Kokser te dugu ye sa. Kokser ye zin misene mounbu wala wala kudari ma sorora idan nununi.
Fona. Ewa foko eskoro.
It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. We'll be right back.
each other.
Farafina boli wakati abesena alibi au kulube ya mulibu damile kumakana ni wakati na kwa njivu warukofe amba kumye sinyorodme Nigeria. Yes, la séquence n'a déjà commencé. Voilà, c'est sans ça, à m'entrer du joma, à ouer le bardon, oui, au malay, à l'écafolissé à vous fournir, le no, let's go, guys!
I just wanna I love them too. I look nice, but I'm not so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me take you up.
Take you up.
Let me take you down.
Take you down.
Let me show you up.
Show you up.
Let me turn you on.
Turn you up.
Let me show you some good. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Let me show you. Lo 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 lo. Go tell all your friends I love them too. Nice, but I'm not so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room?
Let me show you something. Something you will appreciate, oh. Let me show you something.
Nyaka, ere bi bofan mena nyaka.
Ni wakai.
Donc li dako fe ibe mbara wereke.
Donc li dako fe ibe mbara wereke. Jit na bo akalana. Ine donc li dera mikadri.
Ibe kalan sugad menke.
Ega mi zibbi kalan. Conservateur des arts et métiers multimédia. Balafantibu kreatiri de Makuna. Je fais la licence francophone.
Et ni donc li da awe nyon soro trudi.
Nek se gafo de bine fujini. Sa kou kadini. Me akumani ne faye te yuko fobe. Paske ali di me fe lega kalani. Ama famine. Souman ake yu bagi soro. Donc le conservatoire concours que sur la ramenée nous de l'alpha nous la nina madame grâce à nous
quel projet est mundi
pour le moment projet bâti le tenir au sol mais si il est mis du corps là on est à couvrir que donc après nous un contrat de 6 mois donc nous un contrat bana nous serons en carrière professionnelle là bas
et bien donc l'histoire de menda
bon en fait si nous donc nous a pour une histoire qui a mal à nous interprétation et l'écriture que plus tard donc nous nous en avons
mais en ben nous
wakati nimna album jul bibulo
no an fle wakati nimna fle album fitin bulo
mais est-ce qu'il ni artiste do baraka ñoon fe wa
ah bon mes créations era que tu nous viens de le pour le moment interprétation de contrat de le follow le cover dans les artistes dans le temps nous interpréter à ma manière à travers le cover
gala ñi ni mundi 600 et puis fera munike
ni gala ñi ni rebi ni rega propre création en interview ni rega création ni tiga de manière de la vie
e muso ye i be taga ekoli la i be dɔnkilida fɛnɛ la i be fɛ ka cikan jumɛn lase i tɔɲɔgɔn musomaninw ma minnu fɛnɛ be u be dɔnkilida fɛ mɛ u tɛ kalan fɛ
dɔnkilida tɛ kalan kɛ yɛrɛ contraire dɔnkilida ni kalan ne be ta du fila de be ta ɲɔgɔn ye ne ye badi kɛ ka sɔrɔ kana conservatoire concours kɛ halisa ne be diplome le ma ani ne tɔɲɔgɔn minnu ne ma ne tɛ ka se ka ekoli kɛ ba kalan kalan ni ɲɔgɔn tɛ jɛnɛ tɛgɛ fanbɛ la
Y cae a la vida Y lo no lo sé yame alikolana buso wami aukolana ilondoloze Dao yame alikolana buso wami aukolana ilondoloze Ooh, I'm in love with you.